1, 2, 3, 4 Osazi gwididida kazi jumpa monga tete. 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 Jumpa tusontwa, jumpa chidiza. Jumpa tusontwa, jumpa chidiza.
Hey, tengo singa seti kontrolo la chaka. Mucho chunga nyakubunga na vichongo sofa paka. Zina paka nsapa tomo nyumba chongo dodo kwana. Kujumpa tika jumpa seni shonko nono swaga. Smile kuwa maneka seka ikuchove. Jena vimwa virapu manje leka TV vyole. Hazipanga shapu leka timu nole pantutuli. Vamu jole, vamu jipi jole. Hine na gelo wako we in love with each other. Nekatandala ni mapala rafu kidikava. Shami vepe tula fola umu twenda. Ma thousand dollars itwa tampa vyo kupenda ati
1, 2, 3, 4 Osazi gwididida kazi jumpa monga tete. 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 Jumpa tusontwa, jumpa chidiza. Jumpa tusontwa, jumpa chidiza.
Bakamba vonzo beya chita roksa ni mablanda. Bazina pake pali cross ni mutanda. Adi feki ni zideki ni muchanga. Badana pika nyimbo lelo ni banda. Anatoka pansi monga chape mpata tisi. Elo papa tisi, lesi praka tisi. Pataka fika na banja. Marapa ni kushota monga makolo yozanda. Kono South East Mazimba Roxa ni besti. So monga Kim Kardashian yenda Kanye Westi. But festi, une lange mushe pamfeshi. So you can know the face that nipe vachi beleshi.
1, 2, 3, 4 Osazi gwididida kazi jumpa monga tete. 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 Jumpa tusontwa, jumpa chidiza. Jumpa tusontwa, jumpa chidiza.
Is that your baby? Nde mirele la bagero. Zoni famu na tuwele la mugemo. Kupene na kumwenu, kutele la banenu. Ifwe flow mumu tuwe itele la ngapemu. Wapo na pita ponze bale punda tilambo. Naskuna nga mambo, ninguma na gago. The truth nga bambo, notu kufwa na ano. Puta am hardcore, tude kuma na sande. I'm the pwe, pwe, pwe. Zangwa na tishu, donse nwe, nwe, nwe. Tapaba na ishu, we, we, we. Vintu kuno vidi mbwe, mbwe, mbwe. Baba Nico Trishu.
1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Osazi gwididida kazi jumpa monga tete. 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 Jumpa tusontwa, jumpa chidiza. Jumpa tusontwa, jumpa chidiza.
So what the problem is ya? Muzonda konzi ne chika na vama dudu cha. Tisi uja wamene sanga flow e mucho nyanja. But nika yes a flow outstanding monga ni recording a panja. Short man but nina swagger ya findeko. Jumpa ma boda wuza immigration to piteko. Tafika po ma microphone to grilleko to yimbeko. Not born in rebu zed but my word to wineko. Tika fika bonsa ma gelo excited. Tite ya love games and everybody invited. Ni wako but you can do the way that I did. So I'm around you main chick monga ni zunguloga hybrid.
1, 2, 3, 4 Osazi gwididida kazi jumpa monga tete. 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 Jumpa tusontwa, jumpa chidiza. Jumpa tusontwa, jumpa chidiza. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Osazi gwididida kazi jumpa monga tete. 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 Jumpa tusontwa, jumpa chidiza. Jumpa tusontwa, jumpa chidiza. Tusontwa chidiza. Tusontwa chidiza. Tusontwa chidiza. Tu sont toi, tu dis ça.